isn't it easy?
Chop. Bane basa mo bone bare ga kae sepe no ba mo phone la fa gona le mokete one a sa bereke basa mo bese bete di mana ona sa ba kope sepe ga ba rate fela fa ke bua nete family ka madi mara ga ba ntirela sepe me o ntlogetse ke santse ke le latinya late ya ka o tlogetse e le baby nya bana ba dikepe ba sule ba tla go tswara ka dipelo bokune bare mantele o sule a diphiri di tswe dipelo di dutle di ka di family bona e re ke supe na ke feditse le bona a ba sute ke lapile ke dule re latlegile ramasedi re thuse o na botsa re na letlang kgopola mo botshelong ga o le medi ba go tlhotlhora ba go tsela tšhelete a dilase ba go popotha ba go tsela gotlhe ga ba fetsa ba go gomotsa had so many friends wonder why ke ba fokotsa dira tsaka ke di bone ka ditoro kgale ba nsetse morago ke tsena sekolo nna ke batla Bentley ba mpatlela dipholo banna ba dikepe ba sule ba tla go tshwara ka dipelo bokune ba re mantele o sule ga diphiri di tswe dipelo di dutle banna ba dikepe ba sule banna ba dikepe ba sule Eish, no ke tsholetsa borukgwe ba dikepe ba sule Eish, no ke tsholetsa borukgwe ke utlwile ba re ke kgale ke dutse ba shebile fela bona ba re ga ba nthuse ke zama go bua fela bona ga ba nkutlwe no badimo ba kwatile go maswe bitsa bo malome re tlhabe o ba bitse botlhe go tlale a ke ra re utlwane banna ba dikepe ba sule ba tla go tshwara ka dipelo bokune ba re mantele o sule ga diphiri di tswe dipelo di dutle di ka di family bona e re ke supe nna ke feditse le bona a ba sute ke lapile ke dule re latlegile ramasedi re thuse banna ba dikepe ba sule banna ba dikepe ba sule banna ba dikepe ba sule banna ba dikepe ba sule.